na pali Uganda nilifurahi na tingi tingi we. Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi we. Magereti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri we. Magereti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri. Hebu tucheze zote mchezo wa tingi tingi. Sasa tufanye nini? Mchezo wa tingi tingi. Shiro. Tufanye nini? Shiro. Tuime yote. Shiro. Hey, ha, hey, ho, hey, ha, hey, ha, hey, ho, ha, watch out, wait. Wakenya na wengi wenu mukienda mbali mutapotea we. Vijana wa Kenya na wengi wenu mukienda mbali mutapotea we. Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we. Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we. Nilikwenda pale Uganda nilifurahi na tingi tingi we. Nilikwenda pale Uganda nilifurahi na tingi tingi we. Magereti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri we. Magereti Wangare asante sana kunipokea mali vizuri. Hebu tucheze zote mchezo wa tingi tingi. Sasa tufanye nini? Mchezo wa tingi tingi. Tufanye nini? Shiro. Tuime yote. Shiro. Tufanye nini? Shiro. Tuime yote. Shiro. Hey, haya, ho, hey, ha, hey, ho, hey.
Leave as I am today. Rest in peace. Thank you. Már a fülében vagyunk. Civil Rádió.
Someone hold some ungodly hole. He only had a dollar to live on till next Monday, but he spent it all on comfort for his mind. Did you say you think he's blind?
Thank you. Stop!